Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend.
You will never.
Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend.
You will never.
Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend.
You will never.
Ngeke ngiphumelele ngaphandle komngani wami. Ngeke ngiphumelele ngaphandle kwethemba lami. Wena uyisithandwa sami, we ithemba lami. Ngiyakuthembisa ngeke ngikuphoxe ithemba lami. Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend. Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend. Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend. Wena umngani wami, wena ithemba lami. Bhala lengoma ngikutshele ngiyakhumbula. Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend. Jabulile ukuthi ukhona wemngani wami. Jabulile ukuthi uzobuya wemngani wami. Cause in life you will never make it without a friend.
Ngibhalele wena bese kuhle.